studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
on a hede be studio tamani oda saye saki ko modo sumandi ko halanto on kabaruji gondi do di jude maison de la presse la bamako mamadou watara wangani en to boggi jande to no darani be fedde jokkiti tonde kawral de erengal pocho daki hakkilo do ko heba e le dabare de yernde e on wattu du sema du holliti hawrnde kawdal bibbe limalli le do kawral de er aljengal tawdo taake hen rewbe mali hewbe an gollana ko e fay ko tidalaji kebal jawdi e tabbayji fina tawa ngodi ko hewbe ka mbarali caddim en gawo dabare de gouvernement paminde waddani hono janginoobe hewbe bilele be ngadi jonde damal academy ngallure le to din geni sembe kabaruji men jogani on bismillah madan e dossier yotamani fedde jokkiti tan golle kawral ngal waddi batumudun chapantati e tatabo kenye e timmodo batu onon hewbe jamirale do ko yari yeso le jengi go golle kawral de era e dewrintinal ngal o batu joydima wattu mo semadu holliti tawdataake e batu kaldal bibbe leedi ndi do kawral aljengal keddana umar waygalo e mamadou samsek
elengal lo kawrutal chapantati e tatobal ahmed boutache holliti wiide wonko yari yeso jati bangal golleji talkur jam e kawral tobere ddr nde woni urnde fuf funcenede hore fadde me ko holtina wiide fu heddi gollede ko funcenede hore e li jonte didi keddana ahmed boutache kanko ne hore jo csa
pour être kale ngonga ko yehi yaso ko ana famdi sanne li batu yabbino ifur ko hanno hale do mudun yo kabaru ddr ko hani timmude le jonte ngaroje de ko hani timmude le jonte didi ngaroje de
kala mako be ngalda mako hakilo e wi ministre humanitaire dewral lasin boore fayso golleji kunchinaade hore di na pamdi edi jogi nafa
l'importance
wana batuji di tan hani yewete yote sariyaji bamadi ko nayiri bangal yirwere kebal o do sariya bamadi le sud assemblée nationale
ngaldo kawtal chapantati e tatobal wadi e wattu musima wadama bangere hakunde moni be dido golleji di wana leddi mali e wi yad ak mohammed neddo goto gubal sima lam ko be lutti saya sabi be ma anyaji tawa fi marta kumpa yimbele feddende
kanko horeji leddi ndi o hali hala nabude arme o lesa haleddi ndi tumbutu gawo kidal kany e menaka le kalda le kawrangal ne wajibi sina gedde de fu kalda wattu jonami den gondi haldu do hen min pamray
mi citina wiide ngaldo kawtal na ha non latade sababu pelle leddi mali de ngada kaldal e do kala golleji fadde kawrute cesade
kala ko jiddon famitaade poode fay do bema me ande Facebook Twitter na odo mbaawi du noddude numeroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon akilaaji modon murtereji yimbe ka njaara tagal feyi syndicat gollobe communaaji nodditeedo centrax du fuddi murtere mudum golle beete hande dagu nyalaade sappo beedo gollobe yoko buri lebbi chapani jeegon jobdiji di ndewata ndarti fa totte fa warde du hono jewtanede sariya golle mu wonko mohammed gisse gonde centrax sefanikam kede ko mohammed samseku faccita ni hen
les autorités
nyande fuf lam ko be leddi mali be na kulta wide hagitere lamu leddi mali ndi misal lobbo su ngonga hale ido komni ngaji ju inari di dilati sagu goto fuf na gondi e telaji kewdi wakati juno hakke lamuji kagtaadi tamede nay ngoni uddadi so wana mer o fay goto yata tun lebbi kewdi njuddi ngoni di nyobana ka gollobe be gila sappo noga e chapan tati fa joni kay lebbi chapan de jego wona fi batte ko hani darnaade am sadaaji mudum bon dati dabareji lennaadi di kebay fi lawul dando yo wajibi di pabe bangal yubugol njuddiji gollobe be ka gila e fudode ne fay goto dullayno wiide commune ngaji di mbawana koy mun en do wajibi lam o faabobe dando dum yata fi ciagal an yalla bo lam o yalla o do tidalla o na immo
sortir de cette situation la
rewbe hewbe le mel do ka ana gondi e gollande hore mu en kanon e be gondi du e tidalaji bangal jawdi fa warde tabayeji finataa meden tidalaji e wonde non yogabe ana tekkini he e golle o ka e hakkile yogabe ana hani ko rewbe palta de do kedoje fa bamtare hedan golleji mu en di keddan umar waygalo e mamadou samseku
leddi do tidallaaji ko nayiri bangal kebe kanye fina tawa leddi ni no wori dum fu an hada no golleji robe hani yarde yeso no e tawede fu be darni fedde mabbe de do fedde koni faana mudun no be kani wadde dum gurnda mabbe kanye e golleji mabbe kebe mo kanko no dirtede madame jakkiti aisa o yo goto e robe le gollonobe ko he muden ko mo sifi do hen
robe gollonobe ko be ala juuti tidallaaji kewdi buru fuf bangal galleji e kanye e madraji yoga onna yibe galle fuf famata an don nuko do gobo bangi goddo dum kabar am saddaji na wodi hebgol kalisi ona fe ko yafani min sabi bingala ko wete garantie yawar mudum dum na hewi dum do fuyte laaji di harata min hinade golleji amende
ko nayiri bangal fina tawa kanye tidallaaji ko nayiri bangal kebe dum fu hada rewbe lo anton jokkitade golleji mudum en ko woni fana be do rewbe le jewto yalla hono golleji di kani yarda yeso kanko noddirte madame lelita kumba jekite yo goto e rewbe le banto manaji so waylita dum wadun pinengaji na wakati do wada don ko parirte cuudi
fedde jatna wodi lolumde malian ki entrepreneur yu fedde robe golnobe ko mun en de robe golnobe ko mun hebe joini be godi dawde ne robe be mun tanta hore golleji mabbe dino feewiri yalla gullede mabbe de ana andane bangal sariya de no sifa pabondiral
dum yafira robe fe ka robe mabbe ko litiwide gollande ko hemude en dun jidi
nyaw heñere no ana wondidu e hewde batto ko heewi ana heba dun dunke en andal bi heñere nyaw muudu yo sididi non ko sabato dido nyawiji hono di cawrite wonko Ousmane Niali Buuli Lugani en le hen keddena Oumar Waygalo e Mamadou Samaseku
heyre do hen kulle de fu jaata don di jan jabbirto kanyum gollato ko heewi le caldi bi adama hono fu neddo watta fati o do cancer nanga dum kedemo kanko noddirte docteur Ganda Soumaré o yomo gollo suudu hopital mawdu dum noddirta point g ko sifi do hen
lorsque les cellules wattu o kala ko billi heñere naati sifaji jibudi den woni ko nyaw cancer nangatande sifaji di yo fodigol wasugol nyamude ala hali tempere gitte de latto olo fibbe de dum nono ko non
sirin devient jaune
so bami fa nyaw o nangi neddo ila mo hebay sembe jomaan way oppade non kanko docteur Soumaré o hulitri wide
le cancer di fopet
cancer seigneur na baw jati sawrede Fatima buru fu wattu so dum andama gilalo ka so tade finati e kabar mudum sifa sawugol andado yo radio frequence denno wulare be lalata e nuku cancer o yalla ende itta dum fa laba sifa sawugol goddo dum wontu chimio amolisation de tukude alcool der nuku do cancer o nangi
timer pour détruire
fa neddo teddo o do nyaw tinno rento dum kanko docteur Soumaré o beedi do hen
pauvre arrêter la
consommation mutude yorre doro wotande hore mu do kilo bangal kule lulurde hepatite virale bangal vaccination e haybude sonne duwol mudo to yade sur docteur o yawtade ma hinade yawtare sembe caldi do fufu wonande ne do buto
le leedi malindi imu gol cakitingol wadde hitan 2002 yimbe le projet be kanyen gadi dum le teme dere fuku bo yimbe di don ar chaawi o do nyaaw
Studio Tamani, yo Babal Lamu leydi Suède, Danemark, Suisse et fedde leydi Europe.
Sengarte kabaruji region ngaji meden keben faamu hono janginobe gaawo kuliti metum en kenye batte ko fene region tacci jobdi mabbe be gadi jonde damal academy o nanno be do murtube golle yo yobbe inde be joddim en darta tacca dum darti e wi horbe syndicat o non wana janginobe fu joddim jobdi mum en tacca be kuliti du be neddo horeje academy o ka sariya yalaade dokkondiral hakkilo do no jaagu computer yirwirta batu mudum wadi kenya sappo jetti lewru ndu yoroso rema bo computer chapade njoyon yurbe kutala fawarde yoroso kawri e batu mudum li yalaade didi e leko programme d'appui au filière agropastorale daramiko ñuñal du kewi heedi be cadd mu e jeewete dogotoro le pametebe e policeagal feebe bi kebaani natude le centre Boubacar Sadassi fa jeewe nenno e wi o do nokku ka yubbe inde mabbe non heba ka andanede kenye tajalal ka ana yude noga yaade noga jettileur marsundu be jeewete region kulikoro o don yo temedere chapane jeena e taton woni ko itana ngeddu e le pametabe policeagal do kaddude kabaruji kedde hedal faande yotere ma ana yeso yottawde ko warani